chambua kama karanga. Nilinde na mwewe mikifalanga, usije kuyabananga, kwa ukate moyo kwa uchalanga. Oh baby, baby girl chatu chese kalata. Nilambishi mavi na makopa, magori mindo samata. Na kama ukinache nitakufa
fada,
tanganda kama sumaku. Tupige mapicha peji saudaku,
wasambaze,
tamtunza kama salafu. Popote napokwenda kama kiatu,
ili waze
irigali la mapenzu sende mkuku. Wewe lack million so a book. Unanipa yote sio nusu. Ndio nafanya nikupende maradufu.
Diana, Diana,
Diana baby Diana,
Diana, Diana.
Nakupenda au nagabaya now. Simba wala jeshi, mchizi napendo na jiona kaspanyo vesti. Umbie shoga zako kina magleti. Mimi kwako siba nduki weni magneti. Na penzi lako kwangu alina bageti. Nisha kufanya wife afu private. Kitandani misamba ni makaleti. Nikupeleke tuliani kwa palenti. Chunga yo miluzi sikupoteze kabisa. Manasha kufanya weni wangu wa maisha. Lafiki zako no kishua kina Mona Lisa. Tajabu nimezama mtoto swelini. Irigali la mapenzu sende mkuku. Wewe lack million so a book. Unanipa yote sio nusu. Ndio nafanya nikupende maradufu.
Diana, Diana,
Diana baby Diana,
Diana, Diana.
Nakupenda au nagabaya now.
Diana, Diana,
Diana baby Diana,
Diana, Diana.
Nakupenda au nagabaya.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.